Alevo de Janeiro, Pulani B. Twasebya bulungi sente twamazo zirya kati obuza mboli mulu malaria totandike zombera za valeria nkulabye obwedda bye wezinya ebintu byokola byo bivolongoto ekiririnze nina kimazongoto simanyi bakuzala kawolongojo nyama kulutiye na mawojolo obukabuka nga kiwojolo njagala nkulageze namala ya misolo sente tosaba senako kunsulo baby sente tosaba gwesena kunsulo azina open and close, open and close, open and close, baby open and close, open and close, open and close, open and close, baby open and close. Pulani B, tugende mu Pulani B. Pulani B, tugende mu Pulani B. Pulani B, tugende mu Pulani B. Onzinga bya kiralu, onfudde na mulufu. Ondese mutale chimuli chabalugu unze mukaga kufuga komuhama jangune chikama anti na mazokama eh na mazokama laga style yo ngozi na kutama twasebya bulungi sente twa mazozilia kati obuza mboli mulu malaria totandike jomize ja valeria nkulabye obwedda bye wezinya ebintu byokola ebyo bivolongoto Pulani B, tugende mu Pulani B. Pulani B, tugende mu Pulani B. Azina open and close, open and close, open and close, baby open and close, open and close, open and close, open and close, baby open and close.